Nas Music.
This is for you, my number one, all over the world. Mada. Mambo bam bam, napenda tabasam, penzi lako tam, siyo bubblegum. Kila time, unanipa ham, mambo ni matam, shala ka moon, shala ka star. Kila dakika, kila saa, unanipa raha, penzi lako star. Kweli unanifaa, kwenye shida, kwenye raha, we ni namba moja, vijeje watangoja. Niwe fresh, niwe te, mambo yekete, unaputo wapeke, ili sipote, nikikosa nisame. Ma.
Oh, my darling, baby, mira kupenda sana, lady. Oh, my darling, baby, ona umisa sana, lady. Oh, my darling, baby, mira kupenda sana, lady. Oh, my darling, baby, ona umisa sana, lady. Nimyanga radio, mwano muzla noturo. Mira kupenda wezio. Ona umiza kwa nani, umbuga nga kagali, baby wange sikali. Kankole, kampuwe, kankuwe, eliku tanyusa mkwa nobiye. Pati mabaleke bakute, abu ya fe mkwa nekule. Oh, my darling baby, mina kupenda sana. Oh, my darling baby, ona umiza sana. Oh, my darling baby, mira kupenda sana. Oh, my darling baby, ona umiza sana.
Kumbuka TBT, ile misele, findi upo shule, snapa na mishale. Sipo kama wale, wale wale, yeah, buge la toto, unanipa sila, kulisaka koto. Milima na mabonde tumevuka chenga moto. Mapenzi ya kitoto, mapenzi yenye ndoto. Kwenye baridi, waridi ni pejoto. Mambo ya kumoto, pause penye foto, mini kulo weni doto. Twende nguru doto, mama watoto. Wana kuita wifi, hawa kuiti dem. Wana kuita shem, sifa kem kem. Embe dodo, bonge la modo, pause na mikogo, daily na mitoko. Na kupenda sana, weni namba moko, sina nyumba ndogo.
Oh, my darling baby, mina kupenda sana, lady. Oh,